something.
Clever touch.
Platinum. It's your boy Shedda. You ever Kyla? Kwanza umejazika kama mlima Kitonga, paka mabitozo wanajigonga, piga matata na kweli umekwenda skonga. Jai na poko miss na kukol tunabonga. Hello, wendo mamito, amini mindo papito. Okay, wendo mamito, achana nao ya dunia yote mapito. Okay, weni bonge la dem, hata machizo mesema bonge la dem. Amini weni bonge la dem, tupendane tupeane yani kila sehem. Window mama Kyla, of course me no baba Kyla.
Kyla,
I mean you window mama Kyla. Chana now, na kupata wote ni Matyla. Sitaki nipote, changanya kila kitu mpaka nikole. Mini wako kila siku nipoke. Jua kweli nakupenda mama, siwezi kukuigizia drama. Vicheche na wakatalia sana, na nafurahia pia unabania wana. Kwanza wanga wanasema hunifai kabisa, wanatamani nikuache kwa visa. Wengine wanataka nikuuze kanisa, ila mchizi nimegoma sikuachi kabisa. Wendo mama Kyla, of course mindo baba Kyla. Amini wendo mama Kyla, chana nao na kufata wote ni Matyla. Almost that genie.